Are listening to WRIR LP 97.3 FM Richmond. My name is DJ Dowdy. It is 3 o'clock here in the River City. Welcome to Ambiance Congo. Yeah. Welcome to Ambiance Congo, and support for WRIR comes from Seco Wine Bar, a European-style eatery in the heart of Kerrytown, open weekdays at 3 p.m. and Saturdays and Sundays at 11 a.m. for brunch. Seco features dozens of wines by the glass, rare beers, house-made snacks, and small and large plates. Seco Wine Bar, drink something different. And WRIR, listen to something different. Under the umbrella of the Other Black Music, we bring you Ambiance Congo every other Sunday, the only English language program of Congolese music. Gonna start off with some Papa Wemba, along with Viva la Musica, Nouvelle Écriture, and Coeur de Grands, all on one album, the old album Hiroshima. We'll hear a song that might be appropriate for the season, Stress d'Amour. Everybody's racing around trying to please everybody this time of year, which is people should try to please everybody all year round and not just once a year. And we'll take it from there. It's been a busy week, so I've just got a big grab bag. Nothing special planned. Your requests and comments are always welcome. Area code 804-649-9737 is the number. Okay, here we go.
Stress d'amour, Maître John Moïse.
Support for WRIR comes from Hardywood Park Craft Brewery, hosting a tasting of a draft brewed in celebration of 97.3 FM's upcoming 10th anniversary. The event is open to all and includes performances by Red Light Rodeo, Chrome Daddy Disco, and Splork. 6 p.m. Friday, January 2nd at Hardywood Park Craft Brewery on Ownby Lane off Hermitage Road. And this is WRIR and Ambiance Congo. We started off with a couple of good rockin' songs for you. How about that? That last one was Wenge Musica Maison Mère, or Home Office of Wenge Musica, featuring Wera Son and Bill Clinton, among others. And that was from the CD Intervention, the CD Terrain Esseminé. The song was Intervention Rapide. And before that, Vive la Musica, Nouvelle Écriture, along with Tour de Grands from the CD Hiroshima. We heard the song called Stress d'Amour. And I got a request going out to our friend Dave, listening in Liverpool. He requests lots of songs, and here's one, another one for him. It's from the CD Faire Buté by Rikoko Bulembemba. And the song I'm going to play for him is Mobali Ya Parisian.
Oh, Bamfununga, Nalili Suswa, Shilbi Selele, Ariala, José Susongo.
Ce n'est pas possible, Yo Pongoli Makanisi Nayote Wiko. Eliotika koyoka bilobela ya bato mbumba na kosalisa yo na tango ngonga ekobeta oyebaka bozoba ezalaka liboso mayele nde nsima labi eza na suka te bawelaka te mokili desere ya masumu okeba oyebaka bozoba ezalaka liboso mayele nde nsima Vieza na suka te bawela kate Mokili desere ya masumu okeba
De Wilco Mbumba kalme ezala Matrisiana la Camerounese
Nako senga na nzambe abakisa yo mikolo Nako senga na nzambe abakisa yo mikolo De Wilco yo nalongo na kamubali ya Parisien Na wiyo Osangelaka ngana wiyo
Eh mama na Janice Tete Pierrette
Nakosenga na nzambe abakisa yo mikolo Nakosenga na nzambe abakisa yo mikolo De Wilco yo nalongola kamubali ya Parisien Na wiyo Osangelaka Osangelaka ngana wiyo Osangelaka Osangelaka ngana wiyo
Nakotika te Karma libanga Nakoyebisa Ebrino kabangu Nakoyebisa Kokombala nanga Nakozongela Bana parie
Jean-Jacques Makuka
Hey, hey,
ça tu te manques, ça tu te manques, ça tu te manques, ça tu te manques,
There's a little bit of religious music for you at this time of year from the CD Welcome in Africa. That was Matulu Papitex and Lamper Bakuba, the song Yahweh. Now I'm going to play some 45s for you. What the heck? Just pull them out of the box, put them on the turntable. They all sound good. I'm going to start off with some Celi Bitsu, Bichumano e la Orchestra Celi Bitsu, 45 RPM single on the Divox label, Sacrifice Ya Pamba.
La panza que yo consongo, la serie mora mi paremo, mi parceri pichón también. La niña que no acaba, mote, mate, bande, coseri pichón también. Sacrificio ni niña y nasali tebo pona kosera kayo mingo bichuwe se pona kosera kayo mingo naloti doktora butu nayo kisera sango balobi nangai nosi obala nzambe etika kokanisa yo mingo yo bitu nalinga etika kokanisa yo mingo mama okanga te otozwani teo ozwa motema oya yudasi yerateka yesu confiance nyonso ngai na pesa ngayo omoni nyonso pambae bituwe obwaki nyonso nzambe obosani ngayo nabantaki yo kozo ngai nazeli yombola mibale mobimba seli bitu nzambe nalingaki na kaba motema te bandeko seli bitu nzambe sakrifise nini ngai nasali te mpona kozelaka yo mingo bituwe se mpona kozelaka yo mingo siliye naloti ndoto na butu nayokise na sango balobi na ngai osi obala nzambe natika kokanisa yo mingo yo bitu nalinga natika kokanisa yo mingo mama okanga teo toswani teo ozwa motema oya yudasi ye ateka yesu confiance nyonso ngai na pesa na yo omoni nyonso pambae bituwe obwaki nyonso nzambe obosani ngai yo pamba mpona kozelaka yo mingo pamba okoki te koyebisaka na mokanda ngai nalongola motema ya pamba ozanga piteo mboni osali boye o nzambe piase ya maloba seli okosa ngai nakoloba nini lisusu bayoka ngai ngai mpe napusi na busalolendo pire eleka ngai naloba katro moye ya kosala ikeleve natulie mama kwae ya koloba ikeleve natulie mama ngona moinga yesu mosala na mbimeti miaso mingo nazali yo eloko tenga na komitunaka esizo ozeli ngai euti wa mbio bituwe oni osali boye o nzambe yose ya maloba seli okosa ngai nakoloba nini lisusu bayoka ngai ngai mpe napusi na busalolendo pieleleka ngai nalobanga tro mwaye ya kosala ikeleve natulie mama mwaye ya koloba ikeleve natulie mama
Yeah.
papa okoki te koyebisa nga na mokanda ngai na longola motema epamba osanga piteo boni osali boye bonzambe na se ya maloba seli okosangai nakoloba nini lisusu bayoka ngai ngai mpe na pusi na posala na ndokeleleka ngai nalobaka tro mwaye yakosala ikeleme natulie mama mwaye yakoloba ikeleme natulie mama tona moyinga yesu mosala na mpimetimpi ya somimbio nasali ya eloko tenga na komitunaka desijo ozolinga euti wa mpio mituwe boni osali boye bonzambe kase ya maloba seli okosa ngai nakoloba nini lisusu bayoka ngai ngai mpe na pusi na posala lentokeleleka ngai nalobaka tro mwaye yakosala ikeleme natulie mama mwaye yakoloba ikeleme natulie mama nazangi bolingo e mama nazangi bolingo e mama mama nazangi bolingo e mama mama
likambo na bombela yo utakala e likambo se ala mulu oyo ekomisa basusu bana bake motema soki ngongala mule koki mwaye kaka te opekisa ye atako lelo kangi motema na yo akotinda yo kaka epai aponi ye motema mpe nasi napesa mama komo na yo natanga na bebi nzambe akela yo seli apona nsolo mokolo ya bopemi molingo ekomi na suka tina nini na bomba nakolinga yo sheri ponsia nakopesa motema sembala moko oyo bakosengilia yo totika na mpasi ya pamba yanga na yo se libala nasala suwa se na ntina bote oyo nalingi te tokabola ngai na moto nasala suwa se na ntina kitoko oyo nzambe atindela ngai na se yo na ngondo maria bokokani
show show
mama fonsina mama lobela ngai nini ye osala ngai mpona koma soba boye yoyo mpona zanga ta maloba omiso na yo mama fonsina mama lobela ngai nini ye osala ngai mpona koma soba boye yoyo mpona zanga ta maloba omiso na yo
nabeli bongo mama o oh mama nakoti tikumbi ye nzambe oseli ye yaka obikisa ngai na pati oyo yaka olongola ngai motete ya basouffrance otikela ngai ye alponsine
mama lobela ngai nini ye osala ngai mpona koma zoba boye yoyo mpona zanga ta maloba omiso na yo
nga nazangi maloba o mama
ponto la belle
nga nabangi koloba na yo
agata
otyanga wapi yo mama ozalanga nini oseli olesanga nini mama makita talelanga likambo oyo ngai wayo mwana nabandi kominyokwama mwasi oyo atambwisi ngai moto mama nayebi te naloba nini seli nakomi ndenge yaka obikisa ngai na pasi oyo yaka olongola ngai motete ya basusi okumbisa ngai ye aseli
mama lobela ngai nini ye osala ngai mpona koma zoba boye yoyo mpona zanga ta maloba omiso na yo
show show
ebongo eske likambo ngo etali yo
Fonsine mama lobela ngai nini ye osala ngai bona koma zo baboye yo yo eh eh bona zanga tamaloba o miso na yo oh ngala zangi maloba o mama ngala bangi koloba na yo osala ngai nini oteli oh tianga wapi o mama
kocho kocho
o salanga nini yeye makita yo kelanga likambo yo mama ye ngai wayo mwana na bandiko minyoko mama ma
show show
naloba nini ngala komi denge pona labu yaka obiki sangai la pati hoyo yaka olongo langai botete ya basupons otike langai ye aselie
mama fonsine mama lobela ngai nini ye osala ngai bona koma soba boye yoyo ee bona zanga tamaloba omiso na yo
nabeli bongo mama nabeli bongo mama
mwana te
nakoti tikumbi ye
enfancia
napakolingola na nzoto e kobima na ngai ekomi ya soni mama singa ezolave etubila bunuwe singa ezolave sonzila bunu mama obangi mezolange zola ya nio
lobela ngai nini ye osala ngai bona koma zoba boye yoyo ee bona zanga tamaloba omiso na yo
Fonsine mama lobela ngai nini ye osala ngai bona koma soba boye yoyo ee bona zanga tamaloba omiso na yo mama Fonsine mama lobela ngai nini ye osala ngai bona koma soba boye yoyo ee bona zanga tamaloba omiso na yo nabeli bongo mama o oh mama nakoti tikumbi ye sambe oseli ye yaka obikisa ngai na pati oyo yaka olongola ngai motete ya basupranse otikela ngai ye alponsine
mama fonsine mama lobela ngai nini ye osala ngai bona koma zoba boye yoyo ee bona zanga tamaloba omiso na yo oh,
ngala zangi maloba o oh mama
ah pontant la belle
ngala bangi koloba na yo
agata
o oh, tianga wapi o oh mama osalanga oh, nini oseli eh. Olesanga oh, nini mama makita talelanga likambo oyo ngai wayo mwana na bandiko minyokwama mwasi oyo atambwisi ngai moto mama nayebi te naloba nini seli nakomi ndenge
yaka obiki sangai la pasi oyo yaka olongo langai motete ya basusi okumbi sangai ye aselie
mama Francine mama lobela ngai nini ye osala ngai bona koma soba boye yo yo bona zanga tamaloba omiso na yo
show show
Bongo, est-ce que l'Ikamango est à Lyon?
La main, moi puis Monica.
Mama lobela ngai nini ye osala ngai bona koma soba boye yo yo bona zanga tamaloba omiso na yo
ngala zangi maloba o mama ngala bangi koloba na yo osala ngai nini oteli otianga wapi o mama
kocho kocho
osala ngai nini La pati oyo yaka olongo langai motete ya ba souffrance otike langai ye aselie
mama Francine mama lobela ngai nini ye osala ngai bona koma soba boye yo yo bona zanga tamaloba omiso na yo
nabeli bongo mama nabeli bongo mama Nakoti tikumbiye
Enfancia
Na pakolingola na nzotoe Kobi malanga ekomi ya soni mama Singe zola pe tubila bunuwe Singe zola pe sonzila bunu mama
Francine mama lobela ngai nini ye osala ngai bona koma zo baboye yo yo eh bona sanga chama loba omiso na yo
You're listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond and Ambiance Congo. That was the long version, 18 minutes, two sides of a 45 RPM maxi single of Kabako Lambert and Le Bantu de la Capitale, the long version of Osala Ngai Nini, parts A and B. Before that, Orchestra Sinza from the 45 RPM single on the Path label. We heard the song called Dimela Ngai Lulu. And before that, Bichumanu, El Orchestra Sully Bichu from the 45 RPM single, Sacrifice Ya Pamba.